It's your boy DJ Bob and love record.
Damn G made my beat.
Since the girl ran out, so can't you kukuraba? Naraba, you're my future. You're my everything. Tupenda nempaka kesho. Hata wakisema nini takupenda. Mimi nakupenda. Takupenda. Tupenda nempaka kesho. Waja mugula muwa ingo kusaga. Kusaba baby tonde kanga. Kakole kuchejo. Ketubalage kurafu. Hata wakisema nini takupenda. Mimi nakupenda. Nakupenda. Nambuzo, sekulanga nambuzo. Nambuzo, my nambuzo. Nambuzo, sekulanga nambuzo. Nambuzo, my nambuzo. Zijukira mwe na soko kumitinga. Wangambo ina boyfriend. Konze kambere ka bestie. Tambuze friendship. Na hira wakati vya kola mukwano. Zebinu mia magale. Daga kulavu. Nekatwe dage kulavu. Hata wakisema nini takupenda. Mimi nakupenda. Takupenda. Tupenda nepaka kesho. DJ Bob mine sema nakupenda. Wacha tupenda ne. Nambozo. Nambuzo, sekulanga nambuzo. Nambuzo, my nambuzo. Nambuzo, sekulanga nambuzo. Nambuzo, my nambuzo. Sensi gambe na sokanzo kukulala. Naraba yo my future. Yo my everything. Kusaba baby tonde kawo. Mimi nakupenda, nakupenda. Kusawa baby tondekao, tondekanga. Hata wakisema nini takupenda. Mimi nakupenda, takupenda. Kupenda nipaka kesho.